Classic Sound.
Yeah. Moja moja, Monday to Friday, Monday to Friday, moja moja, Friday to Sunday, sema lolote.
Moja moja, Monday to Friday, Monday to Friday, moja moja, Friday to Sunday, twende popote.
Unapenda kupati weekend,
minapenda kupati weekdays.
Tukutane kwa kati maze, twende pande zote tizi to UK.
Sina noma,
ushani soma, sina gama kuu mtoto wa Dodoma. Labda we utamba, mba, mba, kutafuta mwenye bamba ta. Ukipata unazima ta, unasahau kinga kuva.
Labda we utamba, mba, mba, kutafuta mwenye bamba ta. Ukipata unazima ta, unasahau kinga kuva.
Moja, moja, Monday to Friday, Monday to Friday, moja, moja, Friday to Sunday, sema lolote.
Moja, moja, Monday to Friday, Monday to Friday, moja moja, Friday to Sunday, twende popote.
Hivi we, nakufananisha, ushawahi kucheza movie ya kutisha. Hivi we, nakufananisha, ushawahi kucheza movie ya kutisha. Hivi we, nakufananisha, we, nakufananisha. Hivi we, nakufananisha, ushawahi kucheza movie ya kutisha.
Lada we utamba mba mba, kutafuta mwenye bamba ta. Ukipata unazima ta, unasahau kinga kuva.
Lada we utamba mba mba, kutafuta mwenye bamba ta. Ukipata unazima ta, unasahau kinga kuva. Yeah, yeah.
Moja moja, Monday to Friday, Monday to Friday, yeah, moja, yeah, moja, Friday to Sunday, sema lolote.
Moja moja, Monday to Friday, Monday to Friday, moja moja, Friday to Sunday, twende popote.